wanangwa 047.
DJ Lida on the beat. On the beat.
The extend baby.
Hatu. Hatugi. Hatu. Hatugi. Hatu. Hatugi. Hatu.
Siasika nyimbo ya gono masaa yote ujagusa tako masafa baa kubwa malaya hakuna ni chipsifi nyo muzera kimbiri chipsi ya ikukunu milioni mbiri apa hatu hatuji
hatu hatuji hatu hatuji hatu.
Gani bia zote mnauzaga buku. Unanunua chipsi nyongeza unapewa kuku. Cheki mademu wengi wanaume tufiki hata nusu. Nimenunua savana mudumu panishikisha chuchu. Mufa majeneza unatupa na nyongeza. Mubaya gani hata madada hakuna. Hapa hatuji.
DJ! 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 Ngoma haichese mziki ya upridiki. Kamsika kario DJ. We DJ. We DJ, we DJ, come see Kankario DJ. We DJ, we DJ, we DJ, come on, come on, hey big geek, mziki yo big geek, come see Kankario DJ. We DJ, we DJ. Wanyama class chose beauty, beauty. Watoto kibako mfipo mwende fuore. Watoto kibako matiasi. Wanangwa 047. Kapi. Wendo producer. Meneje rice, meneje mrekwa. Meneje goma aso. Aso Kiba. Watu napigia kesabu for window. Na ukiona tamu.